njengumizerwa amurabiru imowe abanje kumutukanyi mureganye umunyarugomo
ariko narababariwe kuko nabikoze kera ubujiji narizera ubugwa buntu bakumva ariko narababariwe kuko nabikoze kera
Wariwe wambashishije abikereje kumizerwa angabiru muri mowe abanje kuba umutukanyi ureganye umunyarugomo
ariko narababariwe kuko nabikoze kera ubujiji narizera ubugwa buntu bakumva ariko narababariwe
Ele usa danada tina, e uma curudu.